Obwakabaka bwa Buganda busabye kampuni eziri mu buweereza bwa yinsuwa okwetooloola eggwanga lyonna okwongera okusomesa bannansi ku birungi ebiri mu buweereza bwazo. Bino byogeddwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ng'asinziira mu bimuli bya Bulange Mmengo bw'abadde atongoza enkola ya yinsuwa etuumiddwa Tubeere Balamu ng'eyomeddwamu omutwe ekitongole kya Ssaabasajja Kabaka ekya Kabaka Foundation ne bannamikago aba Jubilee Life Insurance. Katikkiro akinogaanyizza nti obuweereza bwa yinsuwa bukulu nnyo naddala mu kisaawe eky'ebyobulamu kale ng'abantu b'omutanda basaana okugyegattako.
Mbeebasa bannaye okuwaayo ebiseera byammwe okujja mu musomo guno gwa yinsuwa era mbakubiriza okubuuza ebibuuzo ku buli kye munaaba temutegedde bulungi mukitegeere. Mwe abakulembeze bwe munaabitegeera kijja kuba kyangu nnyo okunnyonnyola abo abantu be mukulembera. Enkola eno enkola etya? Kubanga oluusi abantu badda ebya yinsuwa. Edda ba yinsuwa baakolanga empapula nnyingi bawandika obunukuta obupi tegayinza kubusoma. Kaakati bwe kituuka okusasula ne bakuzinyisa amazina. Tunule eno, tunule kano wakalaba kayite wakalaba. Abantu mubannyonnyole kubanga bino bikuliko sijja kuba bwebityo n'akatono. Kkiriza abantu ba Kabaka ne bannayuganda bonna abali wano nti mugume enteekateeka ono nnungi era etandise bulungi n'empeereza mu malwaliro agakkiriza okujjanjaba abantu abali mu nteekateeka eno nga tewali buzibu bwonna.
Katikkiro mu mbeera ye mwasabye bannayinsuwa bakwatagane n'abakulembeze ku mitendera gyonna mu Bwakabaka okunnyikiza enjiri ya yinsuwa mu bantu ba Ssemunywa.
Ensibu bwe zitabaawo tosobola kufuna bujjanjabi era awo we wali ensibuko ey'enteekateeka eno eyatubeere balamu yinsuwa nga ewomeddwamu omutwe minisitule ya Kabaka ebyobulamu ne Kabaka Foundation ate neweerinde Insurance Brokerage Service ekuliwo omukyalo ono Jennifer Mirembe Ssensuwa. Twaniriza bannamikago ab'amaanyi mu byobulamu nga bakulembeddwa Jubilee Life Insurance Company. Muyinza okuba mujjukira nti ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omunaana omwaka oguwedde Ssaabasajja Kabaka yatuma omulangira Daudi Chwa ewaffe Kiboobo ekyaggwe ne enteekateeka eno n'etongozebwa naye okusobola okubuna obulungi tuteekeddwa okugisomesa abakulembeze b'Obwakabaka mu mitendera gyonna. Muddeyo mubuulire abantu bammwe mukulembera ebune mu masaza ebune mu bika oluvannyuma n'eyuganda yonna eneegoberera asa abakulembeze mwenna abazze wano olwaleero olw'ensonga eno ey'ebyobulamu. Mwebale nnyo mwebale.
Omulabirizi wa West Buganda yaumula kitaffe mu Katonda Henry Katumba Tamale agamye nti enkola ya yinsuwa yava dda ng'abantu bagyettanira.
Bayibuli teyogera ku insurance bulambalamba naye mu bitundu ebitali bimu ebya Bayibuli mu nnyiriri zaayo tusobola okutegeera nti ekigambo kya insurance kigambo kya Katonda. Ebyokulabirako Kabaka wa Misiri yaloota ekirooto ekyamukanga era yayita abakungu be ne balemwa okukitaputa okutusobola bamubuulira Yozefu oba Yusufu yali omusibe mu kkomera nti amanyi okuvunula ebirooto. Ekirooto kyali kigamba nti yalaba ente enkovu musanvu ng'ate zirya ente ensava musanvu. Mu bimpimpi Yusufu yafunda ekirooto nti mu myaka omusanvu egy'ekyengera Kabaka akubirize abaami b'abamasaza abaamagombolola n'abalala mu bitindiri ebyo bagende nga bajja ebitundu 20 ku buli 10 eby'engano gye bakungudde babitereke mu mawanika.
John Katenda akwanaganya ebyobusuubuzi mu Jubilee Life Insurance agambye nti musanyufu olw'enkolagana etuukiddwako.
Mu nteekateeka eno enkwatagana yaffe n'Obwakabaka leero tutandise n'okutongoza kati kyetuddako kwe kusomesa abaamasaza n'ab'ebyobulamu mu Bwakabaka bwa Buganda okwongera okutumbula obubaka buno mu bantu ba Ssaabasajja bagende nga babakunga okweyunga ku insurance eno era nga tugamba nti okweyunga ku bitongole eby'amaanyi nga bino ne ofiisi ya Kabaka Foundation kijja tuwa amaanyi